Ah yeah yeah yeah. Ah yeah yeah yeah. Ah yeah yeah yeah.
My call, you killing
it. Yeah. Uzuri unataka pochi. Funga mkanda. Ah yeah yeah yeah.
Ah yeah yeah yeah.
Nati nataka bolti. Piga supana. Ah yeah yeah yeah. Ah yeah yeah yeah.
Mtu akati katika. Party party girl, mtuwa kati 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 ka. She's a party party girl.
Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia. Mtu nyororo, nyororo, kanifunga minyororo. Mpokoro, mpokoro, hapo mbele morogoro. Sijui kanendia kwa babuyu, kavikoroga vibuyu. Tunajiacha, tunajiacha, najiachiria. Kama umechacha, umechacha, nyumbani bakia. Una matango na vibamia, unajichagulia. Kuna kula kuliwa,
liwa
na kupakuliwa.
Mtu kati katika. She's a party party girl.
Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru.
Ninapenda kupanda milima mirefu, Kilimanjaro. Sipitagi mitai na yotuamisha uchafu kwenye mitaro. Ukini kutapande zangu nimetunisha kidari. Wananita mcharo. Usimfate huyu tembo utapasuka msamba. Utakula karo. Karo ruru. Na kero ruru ru.
Mtu
kati katika. She's a party party girl. Mtu kati katika. She's a party party girl.
Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru. Naji achi achi achilia, nyama noru.
Kati katika. She's a party party girl.